Yeah, it's your boy Prodigy with Tico Stones. So let me tell you about hard life. Listen.
Nitafanya aje kuhusu maisha yangu. Nitafanya aje kuhusu maisha yangu.
Unanijua au unanitambua? Stoki Ulaya, sasa nimehamia Burundi Bujumbura, ndipo napotokea. Burundi Bujumbura, ndipo napotokea. Maisha yangu yote kwenye baadhi ya wanadamu. Wanadamu wapo wale hawataki maendeleo ya maisha yangu. Mola aliyeniumba na maisha ninayoishi, wengi wanaongelea, wanapaka, wanajiuliza maswali kwa sababu ya maisha yangu. Nikipata nikikosa, naendelea kufurahi ndani ya maisha yangu. Elimu, biashara, mziki, kitambo nimeusomea, achana na mimi kwani wengine wote wewe kweli hauwaoni. Chizi mitumbwi mpaka South Africa mwenzio nimezamia.
Maisha yangu jamani, maisha yangu jamani, maisha yangu kivyangu kangu. Maisha yangu jamani, maisha yangu jamani, maisha yangu
Tika Stone. Yeah,
I started out at the bottom, I worked my way to the top. I was known as the kid who used to run from cops, but everybody said that I was out of control. But I didn't know it's my ghetto looks and my big bang roll. But I used to hustle the streets with food on the table for my family to eat and put shoes on my feet. And I come from the hood where nobody makes it far, but I always had the dream of becoming a star. Back in the days they used to see through me like x-rays. People used to say that I always stay young and never get to the top, but me and Tico Stones won't stop until we hit that number one spot.
Maisha yangu jamani, maisha yangu jamani, maisha yangu mimi kivyangu kangu. Maisha yangu jamani, maisha yangu jamani, maisha yangu mimi kivyangu kangu.
Maisha yangu dadi mwenzio ni na shine 24/7 wanaongea maisha yangu. Mimi mwenzio natazamia mambo ya era, hatuwezi sisi cheza bali na nie tuwakilisha fani hii. Toka zamani unawaza mambo ya dunia na waza mambo ya era 24/7 wanaongelea maisha yangu. Unanichunguza wakati sina kitu, wengine wanaongelea sijafanya kitu. Achana na maisha yangu, jililie we mwenyewe. Mimi ninasonga, mimi ninasonga, ninasonga mbele. Wengi wanajiuliza wapi napotokea. Buyenzi 21 34 utanambia nini? Na sio lazima wewe unijue, na kwa wale wanaonijua mikono juu.
Maisha yangu jamani, maisha yangu jamani, maisha yangu mimi kivyangu kangu. Maisha yangu jamani, maisha yangu jamani, maisha yangu mimi kivyangu kangu. Maisha yangu jamani,
maisha yangu ni maisha yangu,
maisha yangu jamani,
unasema sema kwa ajili ya maisha yangu.
Maisha yangu mimi kivyangu,
umenishanga nini?
Maisha yangu jamani, maisha yangu jamani, maisha yangu mimi kivyangu kangu.